Rabbit Nation. Sasa umeshafikaga, kama huna mpanja jomba, mbona utajutaga? Huu mda umeshafika, sio vuli sio masika. Kama una mashaka, basi ujumeanguka. Ni mda huu sasa, ni mda huu sasa, ni mda huu sasa, ni muda sasa.
Kelele, kelele,
kelele,
siku silali,
siku silali.
Ege, nikikwenda siku silali,
siku silali.
Napitaga pitaga guna kulala, labda kwa bati wanipe mapegere. Usiku silali katumbo gana nyuma, chochote zifanyi napiga makelele. Maringo magaga naringa madada naringaga du, nasugu agaga napinga madada na wapinga hu.
Kelele,
nachelewa kurudi, eti kisa makelele. Nyumbani hata sina gamudi, mavisa hayaishi milele. Najaribu kushinda kijiwe, nipate pumziko la akili. Na kwa nini nisiheshimiwe? Makelele kutwa hamjali, kutwa kelele kelelele. Zote kelele milele, mchele viwele minywele ukelele. Upole upele mambele, miwale na wale bobumale. Nane, how, hey, okay, haha.
Kelele, tena siku silali. Pegele, nikikwenda siku silali. Kelele, tena siku silali.
Rabbit Nation.